Daniel 8 verse 1.
Ngonyaka wesithathu wokubusa kwenkosi uBelishazari kwabonakala kimi. Mina Daniel umbono emva kwalokho okwabonakala kimi kuqala.
Verse 2. Ngabona embonweni kwasekuthi ekuboneni kwami ngangiseshushani endlini yenkosi esifundeni sase-Alamu. Ngabona ke embonweni ngangisemfuleni iUlayi. Verse 3. Ngase ngiphakamisa amehlo ami, ngabona bheka kwakumphambi komfula inqama inezimpondo ezimbili. Lezo zimpondo ezimbili zazithaphile, kepha olunye lwaluthaphe kunolunye, oluthaphileyo lwavela muva. Verse 4. Ngabona inqama iqhubukusha ngasentshonalanga, nangasenyakatho, nangaseningizimu kwakungekho silo ebesinokuma phambi kwayo. Kwakungekho ngophula esandleni sayo, kepha yenza njengentando yayo yazakhulisa. Verse 5. Ngisacabanga bheka kwavela impongo ngasentshonalanga ebusweni bawo wonke umhlaba, ingawuthinti umhlaba, kodwa impongo yayinophondo oluqhamileyo emkhathini wamehlo ayo. Verse 6. Yafika enqabeni yayinezimpondo ezimbili engayibona imphambi komfula, yatheleka kuyo ngokufutheka kwayo okunamandla.
Verse 7. Ngayibona isondela kakhulu enqameni, yababa ngayo, yayishaya inqama yazaphula izimpondo zayo ezimbili. Kwakungekho mandla enqameni okuma phambi kwayo, kepha yayiphonsa phansi yayinyathela. Kwakungekho ngayophula inqama esandleni sayo.
Verse 8. Impongo yayizikhulisa kakhulu, kwathi lapho isinamandla uphondo olukhulu lwaphuka esikhundleni sayo, kwamila ezine ziqhamela ngasemlumoyeni yomini ezulu. Verse 9. Kolunye lwazo kwamila uphondo oluncane olwakhula kakhulu ngaseningizimu nangasempumalanga nangasezweni elihle. Verse 10.
Lwakhula kwaze kwaba nasebandleni lasezulwini, lwaphonsa phansi okunye kwebandla okwezinkanyezi lwakunyathela.
Verse 11. Yebo, lwazikhulisa kwaze kwaba nasesikhulwini sebandla, lwasaphuca umnikelo oshiswa imihla yonke, nendawo yendlu yaso engcwele yaphonswa phansi. Verse 12. Kwabeka impi yokulwa kanye nomnikelo oshiswa imihla yonke ngesiphambeko, lwaphonsa phansi iqiniso, lwenza njengentando yalo, lwaba nempumelelo. Verse 13. Ngase ngizwa ongcwele ekhuluma nomunye ongcwele, wathi kulowo owakhuluma, uyakubona khona kuze kube nini lo mbono womnikelo oshiswa imihla yonke nesiphambeko esichithayo sokuba kukhashelwe indlu engcwele nempi kunyathelwe phansi na? Verse 14.
Wathi kimi, koze kube izikhathi zokuhlwa nezokusa eziyizinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu bese ihlanjululwa indlu engcwele.
Verse 15. Kwathi sengiwubonile umbono mina Danyeli, ngafuna ukuqonda, bheka kwasekumphambi kwami kungathi isimo somuntu. Verse 16. Ngezwa izwi lomuntu phakathi kweUlayi elalimemeza lathi, Gabriel, menze lokuba aqonde umbono. Verse 17. Wayesesondela lapho ngimi khona, lapho esefika ngashaya luvalo ngawo ngobuso bami, kepha wathi kimi, qonde ndodana umuntu, ngokuba umbono ungowesikhathi sokuphela. Verse 18. Esakhuluma nami ngalala ubuthongo obukhulu, ubuso bami bubheke phansi, kepha wangithinta wangimisa lapho kade ngimkhona. Verse 19. Wathi, bheka, ngiyakwazisa okuyakwenzeka ngasekupheleni kwentukuthelo, ngokuba kungokwesikhathi sokuphela. Verse 20. Inqama oyibonile inezimpondo ezimbili zingamakhosi aseMediya nasePheresiya. Verse 21. Impongo iyinkosi yaseJavani, uphondo olukhulu olusemkhathini wamehlo ayo luyinkosi yokuqala. Verse 22. Kepha olwaphukileyo esikhundleni salo okwavela ezine, kuyakuvela imibuso emine esizweni salo ingenamandla alo kodwa. verse 23,
ekugcineni kokubusa kwayo lapho izihlubuse ziphelele inkosi elikhulu ngobuso eqonda izimfumbe iyakuvela.
Verse 24, iyakuba namandla amakhulu ingenamandla yokuqala kodwa iyakuchitha ngokumangalisayo iphumelele ukukwenza iyakuchitha abanamandla nabantu abangcwele.
Verse 25, ngokuhlakanipha kwayo iyakuphumelelisa inkohliso esandleni sayo izikhulise enhlizweni yayo ichitha abaningi ekuthuleni iyakumelana nesikhulu sezikhulu ichotshozwe kungengasandla. Verse 26, imibono yakusihlwa neyasekuseni esilandiwe iqinisile kepha gcina wena umbono ngokuba ungowezinsuku eziningi.
Verse 27, mina Daniel ngase ngiphela amandla ngagula izinsuku ezithile ngavuka ngenza umsebenzi wenkosi ngamangala ngombono kwakungekho okuqondayo.